Waliwo omukago ogutiddwa wakati w'ekitongole ekiddukirize ki Uganda Red Cross n'ekittavu ekya Ecobank okutuusa pamba w'aba abakyala n'eri abaana abawala ngunadda ku mwaka guno olw'obuweereza nadda nga mu masomero agatali gamu nge baba baagadde okubanga bayambako mu mbeera ezitali zimu. Bano byoleka nti mu Uganda bawala 23.1 buli mwaka bebawanduka mu masomero mu Uganda olw'okulwa pamba gwe bakozesa nadda mu nnaku ezakasanvu. Akulira Ecobank Grace Mulisa agamba nti okukumbira omwana omuwala mu ssomero omwaka omulamba beetaaga ssente zitakka wansi wa 200 ate nga batunuulidde abayizi aweddda 12. Ssaabawandiisi wa Uganda Red Cross Society ate nga Robert Kwesiga agamba nti mu nteekateeka eno baakuwaayo 20% ku ezo ze bafulumya mu kkolero lye baagunjaawo ku nsonga eno. Tusobodde okwesiga era nga bino byategeezezza.
Abaana bari mu masomero statistics eziriwo abaana bawala baringa million statistics zirajya more than half tubasobora so araba batagitera impamvu n'iyo ten thousand itadeko twagara kuyabarara na Ecobank nabo bakore tagitendara n'abara bakore tagitendara nawe nange tuwe yetaje tarabimu tukakwiye tageti yo nabana bazeta abitago byanga